nani pata buina ni tesa. Agendo so con i miei.
Ami
kacha kume klavo kuna kingine chamana zaidi ya drama mama. Nani pata buina ni tesa. Zaidi ya kuku spoiler kuna kingine chamana zaidi ya drama mama. Right now mekuta kwa situation. Situation. Mapenzi mi na weni situation. Baby situation. Situation. Mapenzi mi na weni situation. Baby situation. Situation. Mi na weni situation. Love situation. Situation. Mapenzi mi na weni situation. Usinambi kusu true love, it's all about the mula. Kama mapenzi shule, malume nmeachwa na school bus. Nasikoku mtano anaona kula, nami ushusha na mtula. Sijui wako anaye, I don't know who's real, who's not. Si chase paper, kumana najua mkwaja ungekata ningejitaisa. Kumana ni wengi wanao kutaka ni temptation. Yo shepu na sura na chande nafanya wa pay attention. Kufukiacha madanga na skim mtandao unatoa impression. Now I'm smoking on that reefer. Kupunguza pain na maumivu na yonipa. Sobaya wa kashfa ama kwa mzuri wa sifa. Nyumba umefika sasa na vunja gita. Kacha kumeklava kuna kingine chamana zaidi ya drama mama. Zaidi ya kuku spoiler kuna kingine chamana zaidi ya drama mama. Right now mekuta kwa situation. Situation. Mapenzi mina weni situation. Baby situation. Situation. Mapenzi mina weni situation. Baby situation. Situation. Mina weni situation. Love situation. Situation. Mapenzi mina weni situation. Mama,
you always with the drama.
Drama.
Oh baby, keep it calmer.
Drama.
Better watch the things you do. You're gonna end up with the karma.
Oh, yeah.
We in the cut with Ami way. Got hits them on the way. Got no time for your talk. Better put the phone away. Yeah. I know once you see me, you gon' change up your behavior. I know when you with me, there's a difference when we later. Love how you sit pretty, acting like you never did. Nah. Know that you ain't playing with my love. Even when I tell you where I'm at and what I'm up to, you still questioning and I'ma ignore you. You got some time on your hands and now you killing my vibe. You want some attention, now you killing my time.
Kacha kumake love, kuna kingine chamana zaidi ya drama mama. Zaidi ya kuku spoiler, kuna kingine chamana zaidi ya drama mama. Right now, kuta kwa situation. Situation.